Mamadi Tika shamse wakatoto
Mido jini
Bacheze na moto
Mido
Bache bacheze na moto
Batoto bacheze na moto
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 Nona toto mekuja disco Wametupia kanga moko Wanataka tusoko soko Ata kama ni peku mpoto Atitika shole ni bamba sana Pale tupu imba katoto Basi niweke kwa video yako Sunaona nilivo katoto Uluma na cheza na moto Awajui watongua watoto Minisume mende kunguni viroboto Ivo kambali mtoto Kambali mtoto Kambali mtoto Bache bacheze na moto
Batoto bacheze na moto
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 Zekipanda sila za kiboko Nogele ata kama ya moto Kosa dogo na chapomboko Kila mtana itwa baba watoto Tena washaji waga Kiona pesa na tupiaga Wanateke share tu mwisho wa mwezi Wanapiga simu za kichokozi Etishimu nisidie teni Na magumu mwezi yo jamani Unataka kula utakikuliwa Ukipewa na weto Menisumia mende kungu ni viroboto Ivo kambali mtoto Kambali mtoto Kambali mtoto Bache bacheze na moto
Batoto bacheze na moto
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 Watoto wa kike bwana Misha achaga kuwapa Mana ukiwapa leo Na kesho anarudi tena Eti anataka tena Jamani menoga sana Ongeza nyingine tena Watoto napenda story Bache bacheze na moto
Batoto bacheze na moto
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 Watoto wa kike bwana Misha ataka kuwapa Mana ukiwapa leo Na kesho anarudi tena Jamani menoga sana Ongeza nyingine tena Watoto napenda